Polisi ematuga elimu kuna onyeleza kutemura kwa mpubuka wa miaka 18 muwabanda cell division ye Gombe mu district wa Chiso kulunako oraba galana. Bukenya Martin abadde muyizi ku Hillside Secondary School Matuga era omutuuza w'ekirinyabigo Kawanda mu Naweru division mu district wa Chiso okunonyereza kulaga nti Bukenya yakubiddwa omusajja eyategerekeseka erya Habat eyamusanze ne muwala we wa miaka 14 mu nyumba ye nga bema mu nyumba ye. Rachel Kawala omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano agambye nti Habat ab'enju ye bonna beekukumye.